enkolagana gye nnina ey'amaanyi n'ezzali nti oli ambasada, brandi za ambasada. Bw'oba ennaku zino tuli mu mbeera ya digito, omukyala oyo ku internet alina following. Kikiringa nga essaawa zino bwe banaakulaba nga oyogera ne Kanye West, kyegera bulungi yazze. Tugenda kusigala kyekimu, nti abatagenda kwongerako bulamu naye gundi ndowooza nankaniyo okumanyika kweyongera. So nagenda okulaba nti mbadde wano nfumba ekintu kyange, ngera bw'olaba abantu bwe bakikuba nze nkoze ebintu kaŋŋambe kale ebirungi n'ebyo tebivuddeeyo mu bantu, tebamanyi na brand ki kyakola kyova olaba abantu bakubuuza neggwe ekibiina kyo kikola ki. Okigira naye ng'abantu abazze ebintu bibeerayo naye n'obitwala ne ku bantu olaba nti bali babirwanyisa ne ku intaneti biveeyo bateekayo bibi. Gundi wamusanze simanya gundi bamugyeko emmotoka eyo n'olaba nti emmotoka eranze okusinga omuntu eyakutta abantu n'abajjako enjagala abantu ne bazza ebizibiti omuntu n'aleeta emmundu ebintu basobola byogerako kubanga babawala b'obasuuza. Okitegeera bulungi. So mweyo embeera eya Zari nali ndeese kwe gankula nti publicity yaffe yeeyongerako abantu batumanye kiki kye tukola n'abaagala okutukwatirako otuwa omukono bajje. Because this is not tuli mu fraud nti oba tulina engeri gye twagala oba okubba oba tubbe bubbi. Omanyi waliwo omuntu kyenaga nti oyinza okuteekawo akantu ng'oyagala kunyaga bantu kudduka kweyiya nga bwebimanyi eby'ennaku zino amagezi mangi mu bantu. So nze namuleeta nga manyi tujja kukolagana ate naye ebyappa teyaŋŋamba yabivaamu kati naye yadda mu charity. So kwega twesangagana nga mindset ekwatagana tugaa nti atusobola okulya naye munnayuganda kwa zadi olw'okuba despite nti mweru. She's a Ugandan, mukazi musoga. So she supposes that I know Kubeira, now I know Tafari, they are young, they are young.